Classic music.
Ulivyojitapi kao mamae, yani we ndo mauma. Mitambili wa kushangae, I'm proud of you mauma. Nishogopie, kwani ye ndiye wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio.
Make a man wah 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au funguwe moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesareni. Sina sera, sina agenda. Sina pakwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Lidu jidabika umamae, yani wende umauma. Yitambili wakushangae, I'm proud of you mauma. Nishogopie, wani endie wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio. Fagio, fagio. You too much sweet. Unapotaba samu unishiham. My lemon, my sugar, sugar tam tam. Proud of you, my woman. Mi shogo pire. Tawe no nyota ya kamchezo. Nigarama kuna chade zotezo. Wambie pangu shatulea vila kiungulea.
Anachotaka na kata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kasha vua upweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side. Need you in my life. Girl, I wanna marry you, can you be my wife? Skumagi sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajitupa. Funga cast number moja top top. Kute mwanamke uswaza na jue sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Pakinuka kikando bala.
Livu jidabika umamae. Niwe ndo mauma. Itabili wakushangae. I'm proud of you my woman. Shoko pie. Nye ndie wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia. Fagio. Fagio. Fagio.
Come stars. Niko na darasa.
Yep.
Yeah, baba. Ooh la la. Baba.